bulka barabulka, bulka bulka barabulka, avanze barabulka, bulka bulka barabulka, bulka bulka barabulka, bulka bulka barabulka, avanze barabulka. Yesterday you cooked the rulka, python juice a piece of rulka, I don't want to eat your rulka, avanze barabulka, bulka bulka barabulka, bulka bulka barabulka, bulka bulka barabulka, avanze barabulka. You're a bad and miserable ka, crispy, sweet and tasty bulka, I don't want to eat the bulka, avanze barabulka, bulka bulka barabulka, bulka bulka barabulka, bulka bulka barabulka, avanze barabulka. My girlfriend, her name is Yulka, doesn't want the barabulka, I will say goodbye to Yulka, avanze barabulka, bulka bulka barabulka, bulka bulka barabulka, bulka bulka barabulka, avanze barabulka. Bulka bulka barabulka, bulka bulka barabulka, bulka bulka barabulka, avanze barabulka. Bulka bulka.